be your taboo. Ngabia pola nzena kola antyadia kubandi enu nzo mtima kunuma yangu wankuwe kuno mkwano kwenina sweetheart yekoweka kwenina ndieno baby kumisinga hairi mubiri kuona mpulira msweetingi love yenzita gulwa yenzemfa na malakontia ye mkwano kuotari mbera ne chance kumitinga nebija ulobu sungu boko de Saudia boko de Saudia. Baby, yandi bakwe yazibano mutima kubabuliwa mundo wozabo. Jenita yona kuyita baby, ndamukwano nze simanyi kye wankola. Yandi bakwe yazibano mutima kubabuliwa mundo wozabo. Jenita yona kuyita baby, ndamukwano nze simanyi kye wankola.
Nandi 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 ko gankula byeko mpulira ko bulungi ko ndieno kadiyera nkulindirira kuma lwoli jankuwa omutima gwo onyambanga noja nondabako ondi munda jenso byanze onumya mukwano baby weka gwenjagala weka gwenjagala mukwano baby weka gwenjagala buli lukyambere no nga numwa standard
yandi bakwe yazibano mutima kubabuliwa mundo wozabo. Jenita yona kuyita baby ndamukwano nze simanyi kye wankola. Yandi bakwe yazibano mutima kubabuliwa mundo wozabo. Jenita yona kuyita baby ndamukwano nze simanyi kye wankola. Nomalotya nogumya gumya omutima kubani nobulumi bambi nawe sasira kendera mpola alwa mukwano gwo naye nawe wakinze onumya ndieno baby kumisinga airi mubiri kuona mpulira musweetingi love yenzita olwa yenzenfa namala kontya ye mukwano wotali.
Mukwano baby nkwagala kirabeko laba nomutima yegwegwe guliko kwagala nnyo nokusinga womumanyi buli kyange nkuwadde twala.
Yandi bakwe yazibano mutima kubabuliwa mundo wozabo. Jenita yona kuyita baby ndamukwano nze simanyi kye wankola. Yandi bakwe yazibano mutima kubabuliwa mundo wozabo. Jenita yona kuyita baby ndamukwano nze simanyi kye wankola.